iminsi ukwigenda ni hagira uguhinda na muntu numwe itabika uri kiremwa ukiri ni wo kibonera ukwezi ndetse kikabonera izuba iyi si yamarira makuba n'imiboro ubukene indwara z'ibyorezo akarengana ubushotoranyije ari n'inzangano niyo moteri biyobora urarira ukiririra uri wese ari nyina imana ikabiya twese ubifi ninitunzwe n'ifi ntoya uw'intege nke niwuhasiga ubuzima mana nigaruza garuka nigaruza za mana we nigaruza garuka nigaruza za kuko turababaye kuri turashaka kuko turababaye kandi turashaka no more crying people no more crying hey, hey. My people no more crying be my darling hold me so tight hey, hey. Together we can fly none byadutwara iki kubaho tudashwana tukoroherana tugerageza kubaho tutarwana hey, waba ufite icyo ufasha ukamfasha nagira icyo ngufasha nkagufasha iyo bita understanding iyo niyo bita understanding nigaruza za kuko turababaye kuri turaja kandi turashaka